Mano indi Japan kod nyiri buda wando siep na buda lunga buda kelo kobel ma jako nyango mano dhye bita kona gik moko nono. Wabudo kwa yuga buda tiengo kelo budo bara budi nyawalo buwal nyangi yao budi joka buwa norengo. Ye vere yo anganga nyaru molo nona anma vidala budo kelo budu vere. Wano chili asembo diye kia veri yo indi. O indi nyachingi o indi budu kobel gogo. Oyindi nya chiengi malake tar malogagi lake locho buda chieng budgi gandera budo lake logagi ho budi nera ber iber milo nyako buda chieng budgi ganda oyindi ber malo nyako namorom goyindi kanera chieng nonwa kanye tombas na nyake lora budo nwa tubo duge to dumbo jigoyo nwa gogo indi turu jichweyo machano wachweyo goyindi ka chieng budgo bel gogo. Orube mar dede nuaruogo indi neno pongo wuoyi to indi nodhiyo kopere Jacobo noweya e dala ng'ato nokona no indo sedhiyo kopere to luocho moli dong dala nalao indi kuro mondo wadhi wasomgo indi koro kanadonjo kama puonj to norwenya japuonji aego lemba aduogogo luoch kende maonge nying batiso kadwech abich rumo to indo nwang'o nying batiso. Jacobo mani iluongego chieng' mana winjo nena paro rieko noluochi mondo adhi okowalo magunga adhi akaw batiso mondo aduoga aromgo indi rie kaudo kadhi okowalo keuga walo anwang'o ka nyiri beyo nyiro riemba chaka duogogo luochi kende ndili ndili maonge nying batiso to indi nya chieng' irapudo aeto ter yala donjo manodonjo yala nobudho yo yala duogo koa yala matik abich manorumo. Ko indi ne donjo to jomoko to nene go mbaka no indi mondo ter raliew. Joma puonjo raliew puonjo nyithindo to budha budha okadh piny mineno wang' nyithinde utem yo indi. Jacobo noter raliew budgo bel gogo. Nodonjo raliew nyithindo puonjo dweche ang'wen nyithindo kadho piny mirumo nyithindo jok midiyo nyime. Ko budi ne rariek. Ng'ama rieko indi kawanda chieng' nonwa kanye. Tombas na nyake lora pudo ayo bie bita kano donje lweny kama to jomo nwange bita en mopango piyo piyo rapudo pango jimo ayo lony oyindi wudi nena mano kelo guda tienga wudi nyawalo ganyona kigumolo siyep na nyakupuri nyarokoli.